westhitmusic.com.
Chokerani mulungu waziva Niaziva na vamene nipitambo Niaziva kwenyeni Niaziva kwenza vika Ninozu emai Uemai Ninozu emai Konozu emai
Voteka ama ni dali sa Jehova baka poyanga ndio limba
odali sanja uta anyama tama yesa chilombo ondisunga nja uta ndidugu kati ya nate
washimani weli ukunuta nebo ikona Jesus in my corner mukondo jagonya nisha jano bonya bonya you can't undo what